Kabaya. Ukini cheki hivi ni na shida kama so. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kuligalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kuligalize na safisha na cologne. Nikona allergy ya stories za udu. Nandula sinimbichu sinikanya game goo. Sherehe nilipenda sim kadikiwa you. Sahina kimbizanga makeg na nusu. Kwanza napenda form ikiweza lafu sosi kwenye meza. Kuzitoka toka chini hadi juu. Nikikuwekelea utateleza. Misbehavior kwa impreza akikesha sintaumwa na miguu. Simjui jina batu na dara na tukwa kona. Vile na slow wine minasikia yobakora. Excuse me sir, knowing me is an honor. Kama riba ni ganji basi ndiyo ntabonga. Niseme nisiseme.
Sema.
Niseme nisiseme.
Sema.
Nikitaka sinipewe.
Pewa.
Na nikilewa sinilewe. Ukinicheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kuligalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kuligalize na safisha na cologne.
Kijani siezi rudi bila gala kona booty. Squeeze ya pa mjini mapinji wako kwa nduti. Josie vae heels koko kwenyu kuna vumbi. Na muitanga su bati upenda kuitwa Suzy. Na exile nimepiga na tangu juzi. Betsi taza chujo tatani zina jacuzzi. Mbona juvile zi uhos ma sleepover. Dundaka imeshika kuna komreda kosoba. Mziki ni achekesho ni kosho ntarudi gambling. Kanko wabling sipendangi ata makadling. Anasema jindo fanya akuwe bubbly. Baby girl utawezana na is something. Nina kichoki na kikosi sikosi. Juu ya moshi mina fuku za covid. Sirudi home juata budango ko off. Tabia mbaya nilingiza mbocho.
Ukini cheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kuligalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kuligalize na safisha na cologne.
Akia turudi nyumbani. Yo mama is my mama. Hii maisha sinifani. Tashikuwa na kiwaru demia kwa kinitahani. Unamteka na Subaru mini kona Nissan sani. Nifani. Na mabishte wa Pamela wamekam. Na situ mefurize juu mbona wamejam. Msimu wa July kila chalia na madam. Na simu si reply ata ipigwe na madao. Na masponyo kuchachisha ni matao tao. Brayo aja ilalisha ni mabao bao. Tuko dunda utadhani yako kwao kwao. Kufaragiza utashindwa Johnny How.
Ukini cheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kuligalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kuligalize na safisha na cologne.